sweetie, my sweetie, sweetie vanilla. Have it tea, have your cup and down the jua. Wambie mini kopoa, kwako niko salama. Oh, na 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 wili, nalishwa nyama nyama. Ah, mimi apa, mimi apa. Yule pale, yule pale. Nampenda sana, anani changanya. Oh, mimi apa, mimi apa. Yule pale, yule pale.
Mwetani, mwetani, exi wa baby wangu Aja kae kitako na ujumbe wa kileo
Jandoka.